Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, umutwe wa mbere. Jyewe Simoni Petero, umugaragu wa Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe, mwahawe kwizera gufite agaciro kamwe n'ukwacu, mubikesha ubutabera bw'Imana yacu na Yesu Kristo umukiza. Imana nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro bisendereye, mubiheshwa no kwimenya, kimwe no kumenya Umwami wacu Yesu. Kubera ububasha bwayo, Imana yaduhaye ibyangombwa byose kugira ngo tubeho twubaha Imana, tubikesha kumenya uwaduhamagaye ngo duhabwe ku ikuzo rye no kugira neza kwe. Nicyo cyatumye aduha amasezerano akomeye cyane kandi afite agaciro, kugira ngo nimumara kuyashyikira mugire uruhare kuri kamere y'Imana, bityo mubashe guca ukubiri n'irari ryononye isi. Kubera iyo mpamvu, murusheho kugira umwete wo kwizera Imana, maze kwizera Imana mukugerekeho kugira neza, kugira neza mukugerekeho ubumenyi, ubumenyi nabwo mubugerekeho kumenya kwifata, kumenya kwifata mukugerekeho kudacogora, kudacogora mukugerekeho kubaha Imana, maze kubaha Imana mukugerekeho kubana kwa kivandimwe, kubana kwa kivandimwe mukugerekeho urukundo. Nimugira gutyo byimazeyo, bizabarinda kuba abanebwe cyangwa ingumba mu kumenya Umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu utagenza atyo aba ari nk'impumyi ireba ibiyegereye gusa, uwo nguwo akaba yibagiwe ko yejejwe, agakurwaho ibyaha bye bya kera. Ubwo bimeze bityo, bavandimwe, mushishikarire kwemeza abantu ibikorwa byanyu ngo bamenye ko muri ab'Imana yahamagaye ikabatoranya. Nimugenza mutyo, nta kizabavana kuri Kristo, ahubwo bizabahesha kwakiranwa ubwuzu mu bwami buhoraho bwa Yesu Kristo, ari we Mwami n'Umukiza wacu. Niyo mpamvu nzahora mbibutsa ibyo ngibyo, nubwo musanzwe mubizi kandi mukaba mushinze imizi neza mu kuri mwakiriye. Ndibwira ko ari ngombwa guhora mbakangura nkabibutsa igihe cyose nkiriho. Nzi yuko bidatinze ngiye kwimuka, hava muri uyu mubiri nsembereyemo. Ni nako Umwami wacu Yesu Kristo yansobanuriye. Uko rero nzakora uko nshoboye kose kugira ngo nimara gupfa muzabashe kujya mwibuka izo nyigisho. Igihe twabimenyeshaga uko Umwami wacu Yesu Kristo azaza afite ububasha, si imigani yahimbwe n'abantu twabaciriye, ahubwo twabatekerereje ukuntu twiboneye ubuhangange bwe. Icyo gihe Imana Data yamuhaye agaciro n'ikuzo, maze kumva ijwi ry'Imana nyiri kuzo ry'akataraboneka ivuga iti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira. Igihe twari kumwe nawe mu mpinga ya wa musozi w'Imana, nibwo twiyumviye iryo jwi rivugira mu ijuru. Byongeye kandi turushaho kugirira icyizere ubutumwa bw'abahanuzi, namwe muzaba mugize neza nimubwitaho, kuko ari nk'itara ryakira hacuza umwijima rigakesha ijoro kugeza igihe inyenyeri yo mu rukerera imurikiye imitima yanyu. Mbere ya byose, mumenye ko ari nta muntu ubasha kwisobanurira ubuhanuzi bwo mu byanditswe ubwo ari bwo bwose. Nta buhanuzi bwigeze kuvugwa ku bushake bw'umuntu habe na rimwe, ahubwo abahanuzi bavugaga ibyo batumwe n'Imana bayobowe na Mwuka Muziranenge.
Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, umutwe wa kabiri.
Ariko nk'uko abahanura b'inyoma badutse kera muri rubanda, niko n'abigisha b'inyoma bazaduka muri mwe. Bazisuka muri mwe rwihishwa, bakwize inyigisho ziyobya kandi zisenya, ndetse bazihakana umugenga wabo wabacunguye, maze bidatinze bikururireho icyorezo. Benshi bazakurikiza ingeso zabo ziteye isoni, bituma abantu basebya inzira y'ukuri Imana ibayobora. Kubera irari ryabo, abo bigisha b'inyoma bazababwira amagambo bihimbiye bashaka kurya utwanya. Nyamara kuva kera urubanza rwabo rwarateguwe, kandi kurimbuka bagenewe kuregereje. N'abamarayika bakoze ibyaha Imana ntiyabababariye, ahubwo yabarushye mu nyenga ibafungira mu mwijima baboshye bategereje gucirwa urubanza. Kandi Imana ntiyababariye abo ku isi yo mu gihe cya kera, ahubwo abayisuzuguraga yabatsembesheje umwuzure harokoka Nowa gusa watangazaga ibyo gutunganira Imana hamwe n'abandi barindwi. n'imigi ya Sodoma na Gomora Imana yarayihannye irayitwika ihindura ivu ngo bibere urugero abiyemeza gusuzugura Imana. Yarokoye Loti w'intungane wababazwaga n'imibereho iteye isoni y'izo nkozi z'ibibi. Erega uwo muntu w'intungane yari aturanye nabo agahora bareba kandi abumva. Kubera ko yari intungane yashengurwaga iminsi yose n'ibikorwa byabo by'ubugome, bityo Nyagasani azi uburyo bwo kuvana abamwubaha mu bigeragezo no guteganyiriza abagizi ba nabi igihano ku munsi Imana izaciraho imanza. Cyane cyane hazahanwa abakurikiza irari baterwa na kamere yabo yandavuye bagasuzugura ubutegetsi ubwo ari bwo bwose. Abo bigisha b'inyoma barahangara cyane kandi barasuzugura, ntibubaha ibyitwa ibinyakuzo byo mu ijuru, ahubwo barabisebye. Nyamara abamarayika nubwo babarusha cyane imbaraga n'ububasha, bo ntibahangara gutuka ibyo binyakuzo ngo babirege kuri Nyagasani. Ariko abo bantu batuka ibintu kandi batabizi, bameze nk'inyamaswa zitagira ubwenge zavukiye gutegwa no gutsembwaho, kandi koko bazatsembwaho kimwe n'inyamaswa. Kubera ko bagiriye abandi nabi, nabo baziturwa kugirirwa nabi, bashimishwa no kwiyandarika no ku manywa y'ihangu igihe basangira namwe ku munsi mukuru. Bakoza abantu isoni bakanabatesha agaciro kuko bashimishwa n'ubutiriganya. Batwawe umutima n'abagore gito kandi ntibahwema gukora ibyaha n'abadakomeye babagusha mu mutego. Bazobereye mu kurarikira ibintu n'ibivume, bateshutse inzira iboneye banyuriye abara mu mwene Bewori wakunze inyungu zizanwa no gukora ibibi. Icyakora yarakangawe kubera icyo cyaha, kuko indogobe yisanzwe ari itungo ritavuga yavuze nk'umuntu ibuze uwo muhanuzi gukora iby'ubusazi. Abo bantu bameze nk'amasoko yakamye cyangwa ibihu bitwarwa n'inkubi y'umuyaga. Icyo bagenewe ni ukujugunywa mu mwijima w'icuraburindi. Bavuga ibigambo by'ubwirasi bitagira icyo bimara, bareshya abantu bakoresha irari baterwa na kamere yabo ngo bagushe mu mutego abamaze igihe gito bitandukanije n'abanambye mu buyobe. Basezeranira abantu kubakura mu buja, nyamara bo ubwabo bari mu buja bw'ingeso zizabatsembaho. Erega umuntu aba mu buja bw'ikintu cyose cyamuganje, ubundi abantu bacukubiri n'iby'isi byonona ingeso. Babishobojwe no kumenya Nyagasani Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyamara iyo bibaye bityo, nyuma bakongera kubaho nabyo bigasubira kubaganza, imibereho yabo ya nyuma irusha iya mbere kuba mibi. Icyajyaga kubabera cyiza ni ukutigera banyura inzira y'ubutungane kuruta kuyinyura, hanyuma bakayita bakanga itegeko ritagira inenge bari barahawe, bikababera nka wa mugani uvuga ukuri ngo
imbwa isubiye ku birutsi byayo,
kandi ngo
ingurube yamaze kuhagirwa isubiye kwigaragura mu byondo.
Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, umutwe wa gatatu.
Nshuti nkunda, uru ni urwandiko rwa kabiri mbandikiye. Zombi nazanditse nshaka kubibutsa ibyo mwize, nkabakangurira kubitekerezaho ku buryo buboneye. Ndabibutsa ibyavuzwe kera n'abahanuzi batumwe n'Imana, kimwe n'amabwiriza ya Nyagasani Umukiza wacu mwashyikirijwe n'intumwa yabatumyeho. Mbere ya byose, mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi bakurikiza irari ryabo. Bazabakoba bagira bati, mbese ntiyasezeranye ko azaza? None subarihe? Basogokuruza bacu baritaruye. Nyamara kandi ibintu byose bimeze nk'uko byahoze kuva isi ikiremwa. Abavuga batyo baba biyibagije ko kera Imana yavuze ijambo maze ijuru n'isi bikaremwa. Yaremye isi iyikuye mu mazi kandi ikoresheje amazi, kandi amazi niyo yarenze hejuru y'abari ku isi cya gihe akabahitana. Nanone ijambo ry'Imana niryo ryemeza ko ijuru n'isi by'ubu bibikiwe gutsembwa n'umuriro umunsi abasuzugura Imana bazacirwa iteka bakarimbuka. Ariko nshuti nkunda, hari ikintu kimwe mutagomba kwibagirwa. Kuri Nyagasani
umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi, imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Nyagasani ntatinda gushyitsa amasezerano ye nk'uko bamwe babitekereza, nyamara nimwe yihanganira adashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ashaka ko bose bihana. Ku munsi wa nyagasani azaza atunguranye nk'umujura. Uwo munsi ijuru rizavanwaho urusaku ari rwose, ibirigize bihitanwe n'umuriro, maze isi nayo n'ibirimo byose bitsembwe. Nuko rero ubwo byose bizayoyoka bityo, murumva ukuntu mukwiriye kumera. Mbega ukuntu mugomba kuba baziranenge mukubaha Imana, mutegereza uwo munsi w'Imana mukanawutebutsa. Uwo munsi ijuru rizagurumana, ibirimo byose bishongeshwe n'icyokere cy'umuriro. Ariko nk'uko Imana yabisezeranye, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya iwabo w'ubutungane. None rero nshuti nkunda, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete ngo uwo munsi muzasangwe mu mahoro nta mugayo ubariho cyangwa inenge. Mumenye yuko igituma umwami wacu yihangana atyo ari ukugira ngo mubone uko mukizwa. Ni nako Pawulo umuvandimwe wacu dukunda yabibandikiye akoresheje ubwenge Imana yamuhaye. Niko yanditse mu nzandiko ze zose aho yavuze ibyerekeye ibyo ngibyo. Mu nzandiko ze hari amagambo amwe akomeye gusobanurwa, ku buryo abaswa n'abahindagurika bayasobanura amafuti nk'uko bagenza ibindi byanditswe, bityo bakizanira icyorezo. Nuko rero nshuti nkunda, muraburiwe, mwirinde gukururwa n'ubuyobe bw'abantu bindakoreka, butabatesha ibyo mwishingikirijeho, ahubwo mutere imbere mu buntu Imana ibagirira no mu kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Nahabwe ikuzo none n'iteka ryose. Amina.